you fast.
Kichwa kikombwi nimekunywa bia, nimelewa niko kila lila. DJ weka mziki mkali nataka kupali, ila sasa apiga singeli. Ila nawasa chonde chonde nye, nitaka kucheza msinishike mie. Mana stimu zangu mtazilusha, na mzuka wakuluka. Takupiga bazi, takupiga konde, ilo zingatia mizipendi unyonge. Don't touch me. Kasema kila mtu kwao kwao, mindo kwanza nataka ni anze show. Aba mbona bado tupo mpaka majogo, alosema show meisha epu mpige bao. Kama kucheza si ucheze mwenyewe, ya nini ucheze na mie. Kama kuluka suluke mwenyewe, ya nini uluke na mie. Niache mimi, niache mimi, niache mimi. Sucheze mwenyewe, niache mimi, niache mimi, niache mimi. Naluka mwenyewe. Ona dula, oyo. Ona dula, oho. Ona dula, oyo. Ona dula, oho. Are you kill me so me you me made it funny? Wimdogo P-Fighter anakubaliana na Mesuli Gangs. Anikiwa na Fuzzy Bitch.
Kibenya baba Nadia supplier.